Tulina obulamu bugani era olaba nze tulina mugaso olugendo lukalera emikwano gikuddise ebibuuzo bikuttira bingi lwaki sifa n'emponensi mu maaso tokyagenda n'emabega teddika wala nnyo era obulamu buli mu lusuubo essuubi lisirise bambi kuba tokwa mu maanyi katonda wakwagala tuli wekka okyalina omugaso guma tokwa mu maanyi waliwo akuma obulamu bwo embeera gy'oyita mu kaakano ne yesu yagiyitamu oba weesiga kubanga talemererwa toli wekka okyalina omugaso guma tokwa mu maanyi waliwo akuma obulamu bwo embeera gy'oyita mu kaakano ne yesu yagiyitamu mu byonna kwoba weesiga kubanga talemererwa yabonabona naye yakuma teyava ku katonda abaana be bafudde n'omugagga butokomose ekituufu weddemu essuubi naye yesu anaakuwonya waali wekwata ku kyambalo kkiriza onoola leero omulamu eyawangula amagombe bw'oba owo obulamu bwe bukuume Yesu ali nawe ebizibu byabisobola toli wekka okyalina omugaso guma tokwa mu maanyi waliwo akuma obulamu bwo embeera gy'oyita mu kaakano ne yesu yagiyitamu mu byonna kw'oba weesiga talemererwa toli wekka okyalina omugaso guma tokwa mu maanyi waliwo akuma obulamu bwo embeera gy'oyita mu kaakano ne yesu yagiyitamu mu byonna kw'oba weesiga kubanga talemererwa
Mukama atalina kimulema awulide dobozi yonga wegayirira asaze wayanukule amaziga gasanguleye ebiwundwa nabivunyula oyo n'omwoyo gwaguwumuzeera yajobe waddembe naba mu musaayi gweye mukulumwa weesige Katonda yekka awumuza bakoowu laba yesu ali naawe gw'obowa obulamu bwo
toli wekka okyalina omugaso guma tokwa mu maanyi waliwo akuma obulamu bwo embeera gy'oyita mu kaakano ne yesu yagiyitamu kw'oba weesiga kubanga talemererwa toli wekka okyalina omugaso guma tokwa mu maanyi waliwo akuma obulamu bwo embeera gy'oyita mu kaakano ne yesu yagiyitamu mu byonna yesika
Yesu
kubanga tarebe
Oba wekwata komukana
Oba wesika tarebe kubanga
tarebe mwanga koyo mukama
Oba wesika kubanga tarebe
terichika
Oba wesika kubanga
tarebe oyo ye musawa asinga basawa
wesika kubanga tarebe
tarema Ebye bizibu byoyita mu
jukira sika
bireka ko
oyo
lerwanzi olwa
mama wesika
olwa mbusa
kubanga tarebe